Шун.
Ready music, start.
Right. Toss. Ozwa. Yeah. Angizange langa ukubhekelela. Zinja sami sithukuthele. All we want impumelelo. Sebenzele ukungenelela. Ngoba thina sibekezele. Asibekezele chief. Asibekezele. Lalela. Ungangicocela ingane yokwana. I'm not a fan of fairy tales. Uchitha isikhathi ungeke usule. Ngifuna imali ngikhande fine. If that S is not a dollar sign. Chief, I cannot save it. Sengi scheme. Urole ihlahla kulamalanga. Inyaka nyaka. I'm not a. Ngiphume ekasi ungamdeleli. Bamba intombi yakho ngezandla. Ungamyekela khululeke. Seyifikile igese novi. Zomphendula umakwabheni. Umakwabheni kwedinga une
one. Noma ngeza one on one. Awunazo imele isuse. Kudala ngomile. Phina leyo yeyika siphuze. Bese siyodla inyama yenhloko. Balelame sute. Fairy uyazi siphume ekasi thina. Noma ngeza one on one. Awunazo imele isuse. Kudala ngomile. Phina leyo yeyika siphuze. Bese siyodla inyama yenhloko. Balelame sute. Fairy uyazi siphume ekasi thina.
Yeah, I'm an OG now, who knew? I don't even know who knew. 2022, still the go-to dude. Yeah, 2022, still the GOAT numbers. You said you want bars, I suga. No manini, no magupi, gushi cyphers, shube. Never even wrote a disc bar. Ngiyafunga ukuthi ngiyaloya, so I had to disc bar a few. And then, mean she ain't your driver. But I couldn't let everything I see age the art. I said CH and art, put that together. Bitch, we made the charge. So ungalinge nje gawu. Lokhu yangizibisa udakhani. Ngalile nje gawu. Anyakuthipha nje gawu. Ungaphinde nje gawu. Ngaphuphina nophindile. Ngisana mphinda mosgawu.
Noma ngeza one on one. Awunazo imele isuse. Kudala ngomile. Phina leyo yeyika siphuze. Bese siyodla inyama yenhloko. Balelame sute. Fairy uyazi siphume ekasi thina. Noma ngeza one on one. Awunazo imele isuse. Kudala ngomile. Phina leyo yeyika siphuze. Bese siyodla inyama yenhloko. Balelame sute. Fairy uyazi siphume ekasi thina. Never know so tired. I'm not competing. Not a clapping boy boy. I'm a rider. I'm never riding smooth by us. Who very ganda ganda. Hip hop messiah. They all ready for my recital. My skill in prison. School licking by us. Super vital. Get nang and can't the game. We dropping hits. No misses and no pervaders to blame. I never fall. Stay wishing I want the coins. Keep the fame. Since I got you. We really on a different ball game. Se kukuga. Minang fungu maba. Finances o chuluga. Nge rap. Send cross on my ocean. Nga talen pugu pa. Who's been through it all. Yim on a right till I yuk sugu ma. They saw me coming. Ngenze ngathi ngivele ngavumbuka. Mina ngifunga umaba finance azojuluka nge-rap. Send cross on my ocean ngacala empuku pa. Who's been through it all. Yim on a right till I yuk sugu ma. They saw me coming. Ngenze ngathi ngivele ngavumbuka.
Esiphile real life movie. Angikhishimisa imali yona ngithumele location. I don't wanna eve also mamele ama serpent. I made them believe baze bakhohlwa ama atheist. Bheka ngiphansula and it's evident. Kutsabu ngaviki if u weak sizokunika ushon. Sizonenza busy njengekhekhe lama city girls. I feel any dizzy if in denka nizeluka
again. Two piece yeti keys pezwe ya che Dubai like assalamu alaikum. Exe husi ungaphiki nezinja zegas ngoba swanje no concord.
Vedimusics.com.